وسناو يا رسول الله يا ما بغيرنا يا بلغا saw yonen balengen ya samau anna tawala sama ya balha ashim dimnilazi dimni aksha yonen ba lemgen ya samau amma tawalan shamaw min shaydaini yena bagyatnan ya rasulullah ya ma bagyatnan ya rasulullah ya nyo bagyatnan ya balha yonen balen gen ya samau amma tawalan samau Muhammad amma ngi manu ruga ngi ni joxna la man sama xolbe sama turundu waja Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah na ñep def ñu magal sayyidina Muhammad ndol ma kay waja ya rasulallah ya ma bëgg yotnan ya balha shim dimni lazi dimni yaksha yonan ba ya samau amma tawala samau min sayyidaini yena bëgg yot nan kayfa tarha ruqyaka lambiya yonen balen gan ya samau amma tawala a chamaw ke tuddu ci madina tay ji madila way man lam yusauka fil hula qada yanan balen lasanen kadonam wasana wajja madina wa yanam amma ngi man xol ba ngi ni amma ngi man ruuga ngi ni joxna la man sama xol be sen soppay waja muhammadur rasulillah sen soppe muhammadur rasulillah muhammadur rasulillah muhammadur rasulillah sama turun doy waja ya rasulallah bule yalla may bat bu neexane bat bu neexane bat bu neexane jojo waye ba nga mana way te woyo yonen de nga way wadena ka nga way de na njol makka ya len gën na ñepp daf ñu magal sayyiduna muhammad ndol ma kay waja min sayday ni yena bëgg yot nan inna ma mai mashalun sifati kalina si waaw yonen ba ya rasulallah ya ma bëgg yot nan anta misma way kul fadlin fama tasyonen ba len gan duru illa andawi kan waaw ke tuddu ci madina tay ji madila way man lakazatul khulumi min alamil khaybe yonen ba lazmaw lam tazal sayyidina muhammad musul ajangu tek diye tek dilelay lam tazal wajja madina ko sop loxo ja gaw lam dazal fi dama iril kawn tukhtar waaw yonen ba len gan lakaluma wala ba ya rasulallah ma bëgg yot na ñaanal ya rasulallah ya no bëgg yonen la kazatul hulumi min alamil ghaibe yonen ba lazmaw lam tazal sayyidina muhammad musula denjuade biete dilay lam tazal fitama iril kauni tuhda yonen balen gem la galuma wala baw ma ñur ma ja bari may ma madat sama trono Muhammadat fadratun min rusli ila basharat yonen balen gan hawma bikal